wali teweetaaga kuttibwa ofe mbofune kitiibwa Yesu kuba okuba edda nedda nga ggwe w'oli omwana w'omunene ennya ye ndi ndi ye kitaawe w'omuyambi wange ensi n'ebigirimu byammwe byonna wali teweetaaga kuttibwa naye ate wattibwa okwo kwe kwagala okutasingwa okwagala okwalema abalala emikko gyali gyanga omusaalaba omuzito effumu n'okujogebwa Yesu wanjagala bw'otyo saliwa awatalina kuyomba abakujoga beba mufate bewajja okununula bumbera nze mbirekawo ndi mwana wa munene nonyaki bumbera nze nkiwawo ndi mwana wa mukulu nonyaki naye wakuba no solo mutango kwangula ikuwache Yesu wange ikwe yamponya ikuwache yamponya nze umusanje yamponya ikuwache Yesu nisa umusango kukufagwe wamponya nze zemana gendi mulamu Yesu wange kugu umusanje yamponya nze lama yu kakano nze mulamu Yesu nisa
Yeah.